Sisi wako tuani chensa Kupila kuchuka tuani chensa
Mopu ziki supplier
Achajua kakukupenda Tusi na chakua lekine mweza kupenye mapisi Achajua kakukumiria tu Kisikia naimba mimi naimba mapisi Sirika shiba kisusaga tu Kini ona nalia jana lilia mapisi Mfunde machosi J Mifute machosi Me Fute machosi J Mifute machosi Alia lia mama Dan Alia lia Alia lia mama Dan Alia lia Nalo wanapo waneta jitafu Kashika nefu malaga nilafu Kiuno katola na mshika chuchu Mimlaze umbavu nifanyi yangu Mala toma sefa mbavu visupu supu Chakula dagasu na kikuku Mweza kwa susi na mbabuku Amikula jala ya wawusu Nachajua kakukupenda Tusi na chagua lakine mweza kwa Nachashidwaga kufumiri atu Kisikia naimba mimi naimba Sili kashibo kisusaga tu Kini ona nalia jona lilia mapensi mfute machosi J Nifute machosi Me Nifute machosi J Sikia Manifesti tunalichinsa Wana mkwacha mwino tunalichinsa Bila kuchoka tunalichinsa Nanja ikombati tunalichinsa Kisa sigia uni tunalichinsa Jaiga madola tunalichinsa Sela kisunkula tunalichinsa Nambosi ya sani tunalichin Chese cho support Kato support Sakoto support Kato support Isi ya kari support Kato support Habo ukilo support Kato support Chese cho support Kato support Habishu support Got tip support, looking some support. Got tip support, come on, just support. Got tip, sikia. I see a card in 20 chains. Trying to get my dollar 20 chains. When I'm going to go to 20 chains. We'll be like, we'll take 20 chains. Yeah, can't you want to go to a war? Yeah, can't you want to go to a war? Sikia. What I'm going to do? Now my umivu. Yani maneno ya goma Presidio Fante tangwa ondoke Na maumivu Jei maneno ya goma Presidio Wana ukupenta watakwambia Tulikwambia Wana ukujali watakusindikisa Kwa kuria Hawa wana ukupenta watakwambia Tulikwambia Wana ukujali watakusindikisa Kwa kulia Leo ya nishika haibu Sisi taipu kanitapisha nyongo Ndoma uchungu katugonga nishela haibu Bila haibu Kota kuluka na bofu sangu Chosila lowe sheshefu na machu yangu Kafumu wafumu wakili yangu Kasa uyote msili wangu Kesha tutapata mungu chibiduo Sili ya moyo Sikia Hapo kila tunalichinsa Twente manifesti tunalichinsa Wanakunda mchaku tunalichinsa Nasa kota mawe tunakuna kipia nini sasa Hakisa mabapa Soya panka kaka Lomenta kukata Unakenwa nini sasa Humunda maafa Haina napa kaka Pageso na wawa Unakibia nini sasa Nagisa mabapa Soya panka kaka Lomenta kukata Unakenwa nini sasa Humunda maafa Haina napa kaka Pageso na wawa Chochunku mama Chochunku kiti Jackie girls, touch and pull, nana. Touch and pull, Jackie mix, touch and pull, mama. Touch and pull, Jackie girls, touch and pull, nana. Touch and pull. Pen now for me, the key, for me, the key. Mama, you're sick on this street. Put an anika sister, put an anika big street, put an anika biggie. Do a bitch, you can't say, kick, kill, like a mama, to know, for more. But can you not know what you care? It's a cousin, I'm TT. Wow, he's a dog, sister. Touch and pull, mama. Touch and pull, Jackie girls, touch and pull, nana. Touch and pull, see that, what can you do? What you care? What you talk about? Where we been on you? Kiss you say, last time I touch you, where we been on you? Kiss you say, what you talk about? Where we been on you? Kiss you say, last time I touch you, you know, pass, you know, back in pass, you know, pass, you know, back in pass, you know, pass, you know, back in pass, you know, pass, you know, turn the sound zero, you know, pass, you know, chula mad, you know, pass, you know, come feel the buzz, you know, pass, you know, back in pass, you know, pass. You know, back in over, over, you know, pass, you know, Sikia, 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 Sikia. As a quarter, my way to the cheese, to one of the pellet to the cheese, a bill of chocolate to the cheese, and a quarter sausage to the cheese, a bill of chocolate to the cheese, back in over, over to the cheese, Sikia, Sikia. Sikia, Sikia, Sikia. The Siki Lisebai Kili Chufanya Omeni Achofo Wailoji Sijui Jiagani Oeni Siki Lise Wangu Kili Chufanya Omeni Achofo Wailoji Sijui Jiagani Haukuni Penja Sela Sijai lo abato ulicho amua Hau mimi mkubwa wefela Nani meneji ili ni kupema ila Moyo usifuge asila asila Ulisema uyo chakuona koe Mata ya kuona tabia Ubokari kubali maneno ya koe Nito mapiesi na nyota wala mwesi Wikuli metanta kwenye mapiesi Jai naisikiza na shika fence Wanagema mnazi bila mkwesi we Simatina Mare mkokiba uu sala uu Kameme na moe o masi uu Maposi kiba uu chipi uda Neche kini kishi wa sali uu Mare mkokiba uu sala uu Kameme na moe o masi uu Maposi kiba uu chipi uda Neche kini kishi wa Shani pele kale sika kabe Kuto chokari kwenye pompe Noko puwafia watu pendeze Shagombani wakisa wewe Neta mwapiesi na nyota wala mwezi Wikuli metanta kwenye mapenzi Jaina isikisa na shika fence Wanagima mnazi bila mkwezi we Neta mwapiesi na nyota wala mwezi Wikuli metanta kwenye mapenzi Jaina isikisa na shika fence Wanagima mnazi bila mkwezi we Sumatina Okevya kisasi donyumpan Sintegya inkombati talun Ukiya na body face into your pan, say chaja incompati chalun. Ukiya na chula magi into your pan, say chaja incompati chalun. Ukiya fibantani into your pan, say chaja incompati chalun. Ukiya wabishi wangu into your pan, say chaja incompati chalun. Hona mi cookie tu, kija gitu yani spata tu, kija gitu kai mi cookie tu. Kija gitu yani spata tu mkono Kija gitu yani mikukitu Kija gitu jaye spata tu Kija gitu yani mikukitu Kija gitu yani spata tu Simatina wameinama wameinuka tuwasimamia Wameinama wameinuka tuwasimamia Wameinama wameinuka tuwasimamia Wameinama wameinuka tuwasimamia Tumapiga bao, kati kati bao Tumapiga bao, hawabishi bao Tumapiga bao, kila kala bao Tumapiga bao, toni bao bao Wameinama wameinuka tuwasimamia Wameinama wameinuka tuwasimamia Sikia Sikia, sikia Sikia, sikia Sikia, sikia Sikia, sikia Dasi Baba kena nasi Bila kuchoka wana kwanisi sika mkuni Sikia, sikia Sikia, sikia Sikia, 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 Sikia. Wakati na kupigia siku maliza mkezi bona simu yangu linikatia. Siku hizi tunapongea unaniletea mapozi nusi wampuzi ndani ya gunia. Wakati na kupigia siku maliza mkezi bona simu yangu linikatia. Siku hizi tunapongea unaniletea mapozi nusi wampuzi ndani ya gunia. Ila sawa lelelele jai 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 kumama lao lololo lo. Ilasa, lelelele.
Download BTS Smoke Music.com.